Sawubona lana mazokuvula incwadi yami sawubona ntembo zosibona isathe skenze ngibalele incwajana ngiyakubonga mina senganele ikhofi ngiyakubonga mina ngiyakubonga kwavumela uye intando thando lumi ngomuthi Eluyahawa, wabumbelu iye, tindando, tando miswe ike, Eluyahawa, tando munda uku muti wenhliziyo,
nauka uke,
shale waza uku muti wenhliziyo,
nauka uke,
waulindele
Oh,
hey, shall we ask how much you went to see you?